sitera kwepasa bantu oli bwazze gye ndi bwe mutwala ansekera nseka nasiba emitaafa wombanga mujasi kati luno luno kanja tuleko nsirisa ekimala ono muwala mberedde kyeyamuwandula mugamba ndeke ataita polisi ezazinsabe okusinga lwaliri eziri mukayira ate ncana nevuma
onookola otyokka kasensi
bikwasiza katonda
mpulidde aluma omukiki
asongere mulindaba bwe badongwa
ate nawulidde awe mulamu
yakuze bwatyo yakula muwawa
yakulira watatya kuswala
yava masaka yasenga mukonge Neda, wadaba imbi tukwana kwana na yondo samu wakade mba kusitejo kuimba na numba na ngamba webale kuimba bwato na sabaka namba nenka muwa yekwe kurumba mbwena gana mfukide numba abanja neza tanteresa
oba kundunya musa kuyaka togo
ata ita polise za zisabe okusinga lwaliri eziri mukayira atecha na nevuma
onookola otyokka kasensi
bikwasiza katonda
mpulidde aluma omukiki
asongire mulindaba bwe badongwa
ate nawulidde awe mulamu
yakuze bwatyo yakula muwawa
yakulira watatya kuswala
yava masaka yasenga mukonge
kino kino kyakuyiga gwe nawaliyeo sibu yakusemberera nti abamuntu abamu banoonya byabwe abaala bayiyasi kati laba ono nalukuuta kulika kwetaza
naye nze namubuuse afere bali bazungu abaana ba wanongeza ffe tezirika oli mufere atasoma atakumanyi yagwirana tugumbula bali naye nze nabuuka
omufere awuyasira
oyo
yava masaka kkirira
oyo Yakula
muwawa, yakulira watatya kuswala,
yava masaka yasenga mukonge,
onookola otyokka kasensi,
bikwasiza katonda.